n'ekwu na mmadụ abụrọ Chukwu. Onye si na ya bụ chi ya meke n'ibọchibụlụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi ya meke n'ibọchibụlụ Chukwu. Maka na ibe n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Even though I see not yet in my mind.